Ecuador.
Wanasema eti woman oversize, kukupata miwe eti kokas, wasi kudanganyo kawapa kaze, for the love mkawacheze, okay. Mama for real mama, vile unacheza unawapa homa. Haki, minataka tela, nataka unyoneshe unitunga jana. Like your body ujafoji la mchina, wengi wavo vigezo hawana. Don't let me down you my baby Selena, sini chete kisa pesa sina. Na wana mine navo shine, wanataka unitose wanyone navo cry. Wana diamond oversize, hawajue bila wewe mimi siji wezi. Siji wezi. My baby girl, pole pole, tukikokota love, pole pole, nikikuzi, don't leave me, I'm sorry, nitakupatia pension, ya mapenzi usiniache, wefanya chochote, rimladi sondoke kwa fashion, badilishe vyovyote, nachotaka milipote wote, naongeza kwelwa mapenzi nikole, siwe chanzo kaniacha nikose, na kwa maneno wapambe nkukose, kwa ajili yako tafanya chochote, na kwa ajili yako tafanya chochote, nitafanya chochote. Linda love ili mladi sipote, kukwacha siwezo ndo wangu babu. Drive me crazy, I choose my life. Na maneno wapambe tuepuke, wasopenda mina wetu songena. You my sunshine, my moonlight. Zidisha upendo kiondoka liwe pengo, usiniache kwa skendo justified. Yoza tuesho my queen, don't betray me. You my sunshine, my moonlight. Zidisha upendo kiondoka liwe pengo, usiniache kwa skendo justified. Yoza special my queen, don't betray me.
Nishike, nishike, you my only one. Nishike, nishike, toho yangu mama. Nishike, nishike, niweza konisha zama. Nishike, nishike, you my everything. Nishike, nishike, you my only one. Nishike, nishike, toho yangu mama. Nishike, nishike, niweza konisha zama.
Mbio wawezi, tunaweza mafundi. Kasi.